J Beats.
Love is crazy. Ni ndoto za kitambo sana, this girl, oh my gosh.
Moyo umeunyanyua, kibogoyo mimi nataka mua. Yani jojo nawaza kuipika, ndani oyo mimi nimelipuka. Kwenye vivoza na minimo umo, yani ukidondoka aminipo hapo. Kinasumeni choma vilivo hapo, yani ukidondoka aminipo hapo hapo. Toto ona ile homa nime ona leo. Toto ona ile homa nime ona leo. Achoka go, ago, 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 ago. Achoka go, ago, ago. Long time ago, ago, ago. Nakupenda. Nikisema I love you, nawe you love me too. Mapigo juu juu ya moyo, nimeganda barafu kwako mifiatu. Wewe tu, wewe. Deka mama, cheka sana bila shaka. Wewe,
wewe mpenzi.
Deka mama, cheka sana bila shaka. Wewe, kwenye vivoza na minimo umo, yani ukidondoka aminipo hapo. Kinasumeni choma vilivo aho, yani ukidondoka aminipo hapo hapo. Toto ona ile homa nimepona leo, nimepona kipenzi. Toto ona ile homa nime pona leo.
Achoka go, ago, ago, ago.
Nakupenda mupenzi.
Ago, ago, ago. Achoka go,
ago,
ago, ago.
Nakupenda mupenzi.
Ago, ago, ago. Nakupenda ga.
Yeah, yeah, yeah.